round two. I can't can round two. So, ni Nameless anajidai, Yashinski anajidai, na nyinyi unajidai, na mimi minajidai.
Point of your body shall be a mapua. Yani unaiweka juu as if unataka kuwa nusa tu. Ama unakunja hiyo sura paka hizo vichwa zinafura kama ndazi. Yani round hii ni kujidai wazi wazi. Na uhakikishe umeiva kama diva kujisikia as if unaoni ni diva. Ati nani anaoni ni diva? Have you ever heard of a junior achiever? Ya ndiyo feeling natafuta. Yani shining kama futa. Na mafans tukikutana kwa tuwa ni pleasure tu ni nakuwa sure. Kikutana na mimi piga saluti. Nimekula chumbi KMC. Na sasa natafuta masters kama bastards. Ati muli to this. Na sisi bado tunaendelea kuwa dismiss. Bado muna piga show mbele ya kiyo. Sisi tuki undado uliza klepto. Na madem wetu wako poa. Cheki vile wanajipa dawa petawa. Lakini bro usiambie wahu. Si unajua ni kujidai tu.
Larry King, Samta ni saliva, Aumta ni salamka salimin. Yashinski Nameless, kolabo ni hotka, Cardigan hit ni kabomza, Taliban. Na wachezea tu, kakando usikie, vile mziki ufanyo neza kubamba moishie. Paka udedi utakuwa tu player, hater, mipaka ni die center, meta, meta. Nimeandika mpaka mistari meja, sana faa kwanza kuchora makari kita. Kagado, na jidai jujan, gusa bado, we tuk tuk na Milan, cruza prado. Tutaris aje, lordy lord, you're so slow, I'll make you look so horrible. Isi mara ya kwanza kunisikia Nyashinski, jina maringo, Mujinskia. Oh, yeah, yeah.